trendybeats.com.
Leta hanjam shika ruhusa guzo skuwe shy kunja piga kunja kesi badai kiboko ni ya mtoto amekosa hiyo fimbo iko sawa itantosha usiku movie ni poster kwa poster kuna nduru gizani kitandani kuna concert na shika mic ni tune ka fender leo na slide na rhyme na mrenda na tete meka unatani kuwa muenda we nipende uone vile delu tanipendwa dakika 90 tuko mbali kumaliza tenda dhambi uone vile neza kubatiza nyama tupu mfupa tundo unabakisha leo siku ndio rais anaapishwa jirani anapisha
Mechi kwa kitanda
More music on trendybeats.com.